amazonbrew.com. Super vibes.
Jamukuti wakari naruka nsosori ya kugoride kule mikila nchito atiza kare moyo koride ndipo nakumana mwai wa ukuruzeri koride na mupeza wankuruzeri amafoni kandala mazambiri zeri azodzadza chikwama cha chikuruzeri nentaremera nakumbuka kuti nalinda nyamata wiri. Omwe mafutika na oka nsosole kwe andawi zambiri. Kada munda nyama tao namu pata vintimiri. Atalandi landala manyamata anakondwela kwambiri. Pajadati ntimo mwini nsijari na zedi amagani za chiwembu cha chikuru zedi. Tusi ujawa ni karinda la mazedi titamu pefeo tikazole merazedi denava mbuyo mwanga chipokoso kwa mbili anyamata azibonga zikwanje zakutwa kwa mbili ndendi nadza tawila kuchingalango kwa mbili ndikumene nakapeza nsikana olumala kwa mbili. Nditamu yandikira nalo dabwa zedi kuti mundu nemaone kutopa zedi ndinamuza ntsikana ndavutika zedi ndikufuna tandizo mwachangu zedi ndintsikana pomwepo namva chisoni kwambiri nkundibisa padzinguni chinsaru chakuda kwambiri ntsikana nanditandiza sana chedwa dzikawenga dzina dzafika noposa chedwa
kudiwe.
Namona worowela uku
pamwe wanga ntsikanayo anatenga gawo atandipulumutsa nantengela kwawo titakafika munduno ndinatukuza kwambiri kenaka namufunsa chinthu chomwama chifuna kwambiri kaya ufuna ndalama ntsikana ndili nazo zambiri ndiye anandiyang'ana kwambiri zedi misozi masomo ake ikuka zedi munthu nebanja malifuna zedi koma amona amandisala zedi ndimusapita patali zedi undikwatirere ine namuyang'ana nati kodikani pachalonjezo lidadulitsa ntoyo hani nditayimba fonu mudzi ndubwera komaso ndala mwanu kumudzi titafika aona ngolumala makolo abalalika amukana kuno abwelele 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 atipo tingolumala abwelele atemwali akana atisanga muchule kunyata abwelele abwelele takudziwa wapulumutsa moyo wanga abwelele abwelele osavuta amaluna kwira azakala kwira abwelele abwelele unogwavuta magulo walusa atimbwilili naye abwelele 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 atipo tingolumala abwelele 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 takudziwa wapulumutsa moyo wanga abwelele www.amazambiri.com.